say he's only known to have the best of the best video mixes that anyone could wish to see. DJ Ram 254, the Spinner Boy. Let's start that intro.
DJ Ram 254.
DJ Ram 254.
Mr. Ram.
Mi upenda na penda.
Kama kuna kana mama yako akikuja hapa. Kana mama yako.
Spinning over Dex is the realest DJ and she ain't your average DJ. This is DJ Ram 254, the Spinner Boy.
Everybody shot tomato.
Nana, everybody shot tomato.
DJ Ram 254. Everybody shot tomato.
Nana, everybody shot tomato.
Everybody shot tomato. Nana,
nana, nana.
Yes, I wanna try and give you pain.
Mr. Ram, Mr. Ram.
We can bump a CGR for your brain. Ram. God, we put your enemy to shame.
DJ Ram 254, the Spinner Boy.
Everybody shot on my door. Nana, everybody shot on my
Hallelujah.
Everybody shout tomato. Nana, everybody shout tomato. Everybody shout tomato. Nana, everybody shout tomato.
Say na 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 na.
Everything alright with you, girl.
DJ Ram 254.
Every night and day, no one but you, girl. All the things what I do for you. Well, I know I'm done about the work. In my heart, there's no one but you. Oh, my girl, you're my baby girl. Forever, be a day. Be no send anybody, girl, be there. Forever, girl, I'm there. I'll be there for you, girl. Forever.
Passing
me peggy dogo, in a nikosha mi coco. Now leave your show now, Mzigo. I will never let you go.
DJ Ram 254.
Sana, unachunipa.
Sana,
nimefika.
Sana,
sina mwingine. Nimeridhika.
Sana,
unachunipa.
Sana,
nimefika.
Now, hear this.
DJ Ram 254, the Spinner Boy.
Oh, baby girl, stand up and wind your waist.
Mom, boom, bye.
With your big bummy, wind your waist, yo, yeah.
Go ahead and follow along on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube at DJ Ram 254. Mastermind DJ.
shaze mosho siyazi keti chini. Ama, ama ni mahechi, ama ni vilo mevali ya mini. Baby, take it down, spin it, what he can do like you, na na. I said down, spin it, what he can do like you, na na. Stand up and wind your waist,
Mr. Ram, Mr. Ram, Mr. Ram.
With your big bummy, wind your waist, you, yeah. Oh, baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist, you, yeah.
Mastermind, DJs, we're taking over. Call 0702-659-030.
DJ Ram 254.
So when your waist to see be me, nina moto na wendo wafa wizi me. Kama wewe batisha mwana mwingine, si be me, iko mine.
Kashikie Benz leo, kashikie club, kashikie ghetto ama area mapang. Chikisha wikendi na mamori umerang, kaushika fiti kauna kitu kwa bank. Kashkie ghetto ama area mapang. Chikisha wikendi na mamori umerang, kaushika fiti kauna kitu kwa bank.
Nisepedi nileteza chwani kejami, leo lazima wazimuse ewani.
DJ Ram 254, the spinner boy.
Dandi yanganya we utamani, ni ime nani, ni ime pili ya miwani. Kuna katiaji kanada inenuka fani, niko machops, magops, majani. Istare inatajiki samani, nakaulai kizi vako bana samani. Uko nangapi mpango yako ni dami, tusimalize zimalika kama kuchani.
Now hear this, DJ Ram 254, the spinner boy.
Yo, yo, C-Dro.
Magic's anger on the beat.
Kwani neche padu padu padu. Kwani kwani padu padu padu. Kwani neche padu padu padu.
Mr. Ram, Mr. Ram,
yo, yo.
Mr. Ram.
C-Dro.
DJ Ram 254.
Madini kuwezu lithe swali mutu. Hapa kila mutu wako na kutu. Madini kuwezu swali mutu. Madini kuwezu lithe swali mutu. Hapa kutu wako kutu.
Mr. Ram, Mr. Ram.
Achaki pusa basi minkubusu. Achika mtu zitoke, tudance ati shoke. Na usiogope, mdogo tuziondoke. Mkate, nsake, npate, nchote. Na ihadi koste, miwesha ninote. Na kuwaga fete, tuende tuendete. Shaka mashete, jibambe sitete. Si, leo nisiku yako mami.
DJ Ram 254.
Na bando kini jenga steba.
Kwani nyeche bado just ya ti.
Ati umese matuna dunda, ati una dance rumba rumba. When your waist is a good time, yeah. And you looking for
for a good sign. Yeah. Tonight we are doom dying. All the pretty ladies are kujaying. Feeling so high, we are flying. Everything on me, I am buying. Say yeah, you fine. And you looking so good, it's a crime. Say yeah, good time. And I think I need to make you mine. Usiende kwa sababu unajua tuko wapa. And you know it's a good time. I'm bout to najapa odi dance to the beat. Shaku shaku with the feet. It's a good time. Kila mutu dance with me. Hey.
By four, the spinner boy.
Wolan, Kemba Toto. Wolan, Chica Toto. Wolan, Kemba Toto.
Kama kuna, kana mama yako. Sikujabo. Kana mama yako. Kama kuna, kana mama yako. Sikujabo. Kana mama yako. Kama kuna, kana mama yako. Sikujabo. Kana mama yako.
Wacha ni kutest Yone girl ka leo tandress. Nipunguzie stress mjulu bang. Bend bend niku bang bang. Alejandro chief inspector. Nipo zako na zinyonya kama nectar. Kitu mufata solo ni macheta. Sio bomi na lipuka ni mavela. Tunepuliza leo kivuvuzela. Zimetushika zimetufunga kijela. Riang ni kukambatia na kukemba. Na mawezire uziza ya ayela.
Kama kuna kana mama yako, usikujabo. Kana mama yako. Kama kuna, kana mama yako, usikujabo. Kana mama yako. Kama kuna, kana mama yako, usikujabo. Kana mama yako. Kama kuna, kana mama yako, usikujabo. Kana mama yako.
Kanipiga mate, kanikwata waya. Kakonja na kapea miti. Kuna nduru gizani tititi. Bobo shanta ya 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 ya. Tushka wika oh mama mama ma. Sato sato kaka kaka. Nyundo msumeno tunapaka nana.
Mr. Ram.
Nyonga nduru nduru. Jeza chini kawa iguru guru. We mtamu kaskari nguru nguru. Makora kakondani sini turu turu.
Kama kuna kana mama yako. Usikujabo. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako. Usikujabo. Kana mama yako.
Wolan, Wolan, Wolan,
DJ Ram 254.
Chapai lali, chapai gali, nita kirere nita chapai
gali.
Chapai lali, chapai gali, chapai lali, chapai gali, nita kirere kirere.
DJ Ram 254, the spinner boy.
Chérie, t'auras toute mon affection. Je t'aime sans me retenir. Ma place est auprès de toi. Ne t'inquiète pas, mon amour, on va vivre tous les jours comme la dernière fois. Mon ami, moi, la même sans toi, comme il ne sait pas rappeler. Depuis que tu es à moi, Kajwa. Nanazo Kajwa, bando kumayanga. True.
same way, I can't deny. Baby, on the cool holiday, I will die for you. I saw who sent you shun up.
Vimele, vele.
Oh, I know bigger.
Kelelelele.
Empty kuchi fanya.
Vere, vere.
DJ Ram 254, the spinner boy.
Look, no go, baby. And I want them to know, oh, yeah, yeah, you're the one I love. One in the know, the one I want. I want them to know,
baby.
Go ahead and follow along on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube at DJ Ram 254.
Weka nge zingini adiseme. Dara iyo turi adiseme. Ni msupa amachura bado wako. Sababisha tuwa kunyo ido wako. Nilikuwa jam sign ndio na kam. Hawa watoto sio napenda vitu tam. Wapatie wakanyanye vitu smart. Ni watese ni wanyeshe hizi plan.
Hakuna dry dry
kusi ban. Hakuna zao mleto washashash. Hakuna upper cock fest hizi bash. Hakuna makali na kwani hii ni chat. Niko shua nimejipin ni narungu na nimpige za ulevi atoke ruku na toke huku na ukwe tishe Google ma aguze izo wires kie dituma suko veri mina dai ni kusese. Ongeza izo glass bana ni kubebe. Ongeza hadika ya ni kuyembe. Ukidai kukatwa ni na wembe. Weka weka ongeza ingini adinseme. Dara dara iyo turi adinseme. Ni msupa ama chura bado ako. Sababisha tuwa kunyo idha wako.
It's a man man. It's a man.
DJ Ram 254, the spinner boy.
Yeah, yeah.
Mastermind. DJ, it's word, take it over.
Sister fanya kama wani pa upendo. Sister moya moya nazi kwenye tendo. Sister kaza beki wasipate pengo. Sister fanya kama wani pa upendo. Upendo, 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 upendo. Nikupe matendo, 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 te.
DJ Ram 254.
Girl, you smart, you're more class than them. Girl, you mathematics 9 times 10. Girl, you pita like Angolo Kante. Chezesha sambwandra, litoto wakandra. Kishika na pandra, kama para pandra. Tucheze kandandra, vitu na vopendra. Nauza viwandra, teleza na gandra. Legeza mbrumbrum, katisha mbrumbrum. Chezesha mbrumbrum, jiwa kwa trumbrum. Akina gaza wana kivizia mbrumbrum. Kumina kishu kishia nabia mbrumbrum. Legeza mbrumbrum, katisha mbrumbrum. Chezesha mbrumbrum, jiwa kwa trumbrum. Akina gaza wana kivizia mbrumbrum. Kumina kishu kishia nabia mbrumbrum. Sista fanya kama wanipa upendo. Sista moya moya nazi kwenye tendo. Sista kaza biki wasipate pengo. Sista fanya kama wanipa upendo. Upendo, 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 upendo,
upendo. DJ Ram 254, the spinner boy.
Madogo danya wadigida. Wadigi digi, madogo danya wadigida. Wadigi digi, madogo danya wadigida. Arufo kama shala ziki na isko mimina. Wadigi digi, madogo danya wadigida.
DJ Ram 254.
With the pretty girl thing, give me your thing, cause you know me own it. Run down the place, cause you know we born it. Mamore wakunda kas bana si maboni. Hey, King Ali, I'm a shaman. King Ali, I'm a
shaman.
DJ Ram, I'm a shaman. Vigiti, I'm a nimajani. I'm na mamu, nita mugarani.
Mr. Ram, Mange Mr. Ram, Mr. Ram, Mr. Ram.
Digi digi, madogo danya, wo digi da. Digi digi, madogo danya, wo digi da. Madogodanya wodigida, arufo kama shala ziki na isko mimina. Digi digi madogodanya wodigida, digi digi madogodanya wodigida, digi digi madogodanya wodigida, arufo kama shala ziki na isko mimina.
Kilalo angio kujana, kilalo angio kujana, kilalo
DJ Ram 254. Spinner Boy.
Kilalo aki kingi oskejana, kichapo aki kingi mkishadi, kibao ama kijaki taska, kinyaru kwanza kibanki rasta. Kudia na kichingi siti mushi na firimbi, nina bugi na siringi, nina dungi ya shilingi. Kame dupo na kiingi kani mblina wema chichi, anazoza kama chichi, ziki bondia pigwe miti ah. Kibibo ama ashike kifanta, kiboza ama ugong na kada, kishisha ama abong idada. Kirungu adi ame kitanda.
The Spinner Boy.
I know you want my free time. I know my little baby, I'm walking on a thin line. I'm open at it, break. I'm tryna give you FaceTime, yeah. Tell me you wanna wait. I want a better baseline. Don't be faking, no. Yeah, say you're looking for something less. I know you're looking for something less. Oh, you want some me so bad. You want some me so bad.
Bane mina dua ukohoni, janta ni janta tu dundo ina mata, ganja famanya wale wa janja, kushoto kulia wana chora na masaba, wana chora na masaba.
Shukri wagri, shukri wadi, ten 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 ten, nasema shukri wagri, shukri wadi, ten ten ten.
Benyama,
Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Benyama, Ben
like a ball. Make me think it's a tall and tough like a wall. You pretty girl, it's a bad man a call. Make you fly high like a bird a drop down a tall. Hey, tell your body good on it a mad me. Hey, tick for me, back it up on me. Hey, this something so tight, it a grab me. Hey, anything me say you do it gladly.
You been down a bender. You been down a bender. You been down a bender. You been down a bender.
Engine and your girl roll off a cool solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za kondo, go chongo. La mimbogo, mbaka usogo. Tima kiwa kampwa na stone proper. Lapa kiwa badwa na dundosa. Pali downtown na na dundosa. Pali down, kudundosa.
Venye weji beba, nga miudai, miudai. Miu penda na penda chako. Venye wewe cheza, nga miudai, miudai. Miu penda na penda. Figure fire, ni dangerous. Miudai, miudai, miudai. You bend and I bend, I find you and I feel like a veteran. You die, you die, you bend and I bend. 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 You bend and I bend.
Niko kidali yo shamba na tunamboka. Leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Nino toki ya mayangu na renga. Zituna kama tenge kunyanda upigwa mboka. Ukumanga kwa tuzangu za mboka. Kuna banyo supaka da kula nyoka. Wakichaka kitanda liko na sofa. Chapa chapa kichapa na chia
broma. Penye wejibeba nga miudai miudai. Miupenda na penda chako. Penye uicheza nga miudai miudai. Miupenda na penda. Figa fire ni dangerous. Miudai miudai miudai. You penda na penda, fanya na feel kama veteran. Miu die, miu die, miu penda na penda. Miu penda na penda, miu penda na penda. Miu penda na penda, miu penda na penda.
Pambulu, luku, washa kindukulu. Kijani ni kupige maviboko. Pale Instagram kachachisha na kimboto. Venyo na wajesa mina penda. Mangoko, mangoto, malokol. Ziko kwa mbosho, orosho. Madiva zimebundi na nikuru. Kulamba mururu fika ndono juya koto. Vurugu kukaba kwa kila
kwanza mauru. Venyo mejibeba, ngeba, ngeba.
Anjali, Anjalina.
Venyo mejibeba, ngeba.
Ndiguli my temperature. If you call, I go come deliver. I'm not gonna fall in your hand, never. Sina me, you could love forever. I'm a kaki, no feeble. I'm a Angelina, Angelina. I'm a Angelina, Angelina. Oh, me all down. Anytime when I see you for the club or the television, your body. Sure you know no certainty when you carry 50 kilos on body. You know I feel a vibe, you feel a vibe. So baby, whine about me. Yeah. And I know you shy, but it's cool when we're making love. On the low, on the low. Andilu, 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 andilu.
No man can test me.
DJ Ram 254.
No man can test me. No, no, no. No man
can test me. Mr. Ram,
no man can test me. No man can test me, me no one rest, no man can rest me. So me wanna back y'all, wanna hack y'all, with a back y'all, no my Jesu. Wanna wajifanya, wanna nganya, nikihanya, wajam Jesu. Every time I'm thinking that I got you. Una nirudisha mara tatu. Unataka nini, me I want you. Unataka nini, can I got you. Give me one chance, give me one dance. Baby one fast, give me one fast. Give me one chance, give me one dance. Finances. Na 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 no. Yeah. Na 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 no. Yeah. Na 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 na. Oh oh. Na 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 na. Yeah yeah. Lay you on the bed, I'ma do you right now. I don't wanna wait, I can do you right now. Hand up on the waist, I'ma make you white now. Ain't no getaway, I'ma make you mine now. I'm born a hound, a prison, no, not chaser, not my blazer. Come on, hound, a prison, never chaser, not your chaser. Kizuri, kina, weza, na kibaya, nika, lisa. When you wanna weza, wako, meja, kama, lisa, eh. Where you moving, you want a mission. Got my movie, my television. Where you moving, don't need permission. When you nguvu, watch out, wapishe. Where you moving, you want a mission. I'm a movie, I can move, no competition. It's over, it's over, it's over, it's over, it's over, it's
Ram 254, the Spinner Boy. Mr. Ram. DJ Ram 254.
Some of them are sleep and a slumber, but we chuck on my child and my wonder. My money big and tall and a thunder. Me live in a jungle, thousand is a hunter. But no one your source of my income, they ban no one your source of my wisdom. We band up with the paper, they might enter, so me feed them with a big spoon.
Mr. Ram, Mr. Ram.
Before I scattered the place one time, yeah.
girl just made her booty bounce one time. You know good day before I spend all my cash one time. Caribbean girl like this Sanko. You know they stop where they dance this Sanko. African girl like this Sanko. Yeah, fast so wine baby dance this Sanko. Girl you give me love and affection on the dance. Bad girl come give me bad romance. Hey, say me I like the way you dance. I fit the verse and give you all my fans. Dance,
oh yeah, baby, DJ Ram 254, the spinner boy.
Shake that booty to the sound. Shake that booty to the sound. Young people need it, it's another one. Oh yeah, shake that boomba to the sound. Let me walk, let me walk. Mebakisha umbo fix ya kulika weka kando malkenyuki 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 yani Queen B machine.
Queen B machine.
Kako na Queen B machine sema Queen B machine.
Queen B machine.
Kamebeba steki piki nika Queen B machine.
Queen B machine.
Kaki na mazi ya chane nika Queen B machine.
Queen B machine.
Ekizidi umenguwa nika Queen B machine.
Queen B machine.
Umbala nyuki yani 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 Queen B machine. Kunyuke basi leo utatika ningoza wacha koko weka mna kamisi nikidhani rodi naro kusukia ni mtaro misi fresha kwa mastingo ntakushika kilubaro na ukianza eti kuwika nitakumwaga deva kugurumisha shimolo utadhani mchaza pa
weka kademu kako fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki yani Queen B machine.
DJ Vinya pose kitoko. Uyu zilegwi ni nuwapa Kenya ama Jupiter.
Aiyya.
Nitiye ni takisi, nitiye ni takisi. Ai.
DJ Ram 254, the spinner boy.
Mwambe itatoka zize. Jumini bad boy na saka klasi. For me kijipa nita.
Velgo Guangang Majori,
Mr. Ram, Mr. Ram, Mr. Ram.
Leyo ke gonge gravel ntanguru mama halu tatani moti. Leyo wa super tatu mbona mi huchis. Musikari sindi combo na jua tu watati. Kaki wetin taran ma, vitu ni hatari. Sina ego ntaweka mo ho kisha ni flee. Leyo super na ito nani?
Nani?
Hapa na test juni na maganji.
Ganji.
Nesa kwa yo otile brownie.
Brownie. Niko tingisho juwe mini nani?
Kakanto. Mimi ni Bobby O, take medallion. Nina ma Escobar, shinda Pablo. Nina ma Gandhi, Johnny, ite Mario. Bila kujali, no, shika ma antidote. One minute, na skeni wapa ye kahawa yo.
Ita taxi. Ita taxi.
Ita taxi.
Ita taxi.
No mila kuna kuke josi endi kwa office.
Ita taxi.
Endi kwa mashisha.
Ita taxi. Ita taxi.
Bila mavisa.
Ita taxi.
No mila kuna kuke josi endi kwa mavisa. Fika au 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 bila bakishi.
Ram 254.
Ati ule churampole na kovit. Ati ule bazisponyo na kovit. Jwa kovit, la bigwe kit. Jwa kovit, la meze fit. Jwa kovit, la bigwe kit. Jwa kovit, la meze fit. Setingale, shash na yo kit.
Mr. Ram, Mr. Ram.
Unakapua kwanza ukibunga mini. Come through manze misi wezi kosa kiki. Dem anaringa badai anapigwa miti. Cheki mambichwa, kuseti lazima. Skimbi akidai dick mina zamisha. Madredi kwa kichwa, makali lazima. Kabisiki kakikam through lala tameza. Niko kitu, mini kokutu. Kukuzikisha lan rosha hiyo rungu.
DJ Ram 254, the spinner boy.
Jokisiki kuna nile kuchwa kuchwa. Madala tuwe kuna sema tuta. Nasa kutem kuna najwe kuchwa kuchwa. Akitwa kiboisha anama. Na ukajunga stimu za kachacha. Nikuperiba kaka magira ifao. Upa upa eh. Ama wainame.
Wainame.
Ama ngeuso simame ama wainame.
Wainame.
Nabasi wainame.
lingale masiva na jitambua kwa ordinary kiumba ngama kushota mamboko na kangoko na kasesa kama koko niaje nitape wa makale si unajua mimi nataka tukinare ni wawasha ina mtakubale take ndena anawasha tukinare na daibo ivo nishasare
Lani sikuna nige ya kutwek Badala nukuna sema tu Nasifu dem wana najua kutwek Aki twek boy shell anama Rauka juka steam zaka check Nikuperi baka kama gira gifa Upa upa
eh
Ai upa upa
eh
Ai au madem wasimame ama wainame
We wainame
Au mangeus wasimame ama wainame
We wainame
Nabasi wainame Basi wainame
Na kuna vile ntangeza shash Buda basi na kuna vile nasaka bash Sauta catch na kuna vile nasaka cash Nina shaba na kuna vile napina golo Eda ipaka onda vile nangwa usoku Super flat na viva tuachi ungongo Nina jugu dula ndula kwa manyodo Ni undugu my ex unatema ngono Pesa otas shereo singizi wa pono Mboko fast mroro siya nataka pono
Leni siku na nide ya kutwang Badala tu unasema tu
jau
Nasifu dem wana najua kutwek Aki twek boy shell anam Rauka juka steam zaka check Ni kuperi baka kama gira gifa Upa upa
eh
Ai upa upa eh Ai au madem wasimame ama wainame
We wainame
Au mangeus wasimame ama wainame
We wainame
Na basi wainame Basi wainame Basi wainame Basi wainame Sikia leo vile maani mekupangia adiche Kilandi utacheze ya gia Mi upenda ile feel niku wame nikalia Nogi study vile we uwa unatulia Waithera we mwaga gata gate kado Genaga we kwa kwa oge thabia toido Gake no kigwa robo weyo heterezo Oka inia weze
re DJ Ram 254 The Spinner Boy
Leni siku na nide ya kutwek Badala tu unasema tu
jau
Nasifu dem wana najua kutwek Aki twek boy shell anama Rauka juka steam zaka check Ni kuperi baka kama gira gifa Upa upa
eh
Ai upa upa eh Ai au madem wasimame ama wainame
We wainame
Au mangeus wasimame ama wainame
We wainame
DJ Ram 254 The Spinner Boy Call 0702-659-030